Sijui kama kesho nitaiona, kama chakula yako nitaionja tena. Ah mama, tabasamu yako sitaiona, nayojua tutaiona pamoja. Ah tena, nitakuona tena, je nitakuona tena.
Okay. Dear mom, I hope you're listening. It's your sons. Il got fike mapema leo. That was the plan. Rafiki ya Yesu bajani ilikuwa last supper. Makarao meleta tafa. Shall love will be forever. Ataka wounds ni fresh. Now it's the end for the flesh. Best chef in the world will lie. Chakula yako uslap na imevai. No matter how grown, but we were your babies. You checked up on us daily. Tuvai sweater kwenjeve na hydrate kujua. But au kusema tukimit na police vile itakua. Stay strong bro, I'll never let you go. Let him kono, ukigo mipia na go. Online na joa sani watachachisha. Tutagwa kwa status na matisha. Kodalweka humans wasa au sana. I hope you not forget about us, mama. Yesterday's paper, but only old news. To man, the part of us will always be with you. Outer why walk me down to my future wife. Outer why on a villa turn out to be my life. Outer on a wajuku. Outer on a my failures and wins. Outer on a simu yangu leo, mama. I'm sorry.
Sijui kama kesho nitaiona, kama chakula yako nitaionja tena. Mama,
yes, yes, yes.
Yako sitaiona, najua tutaiona pamoja.
Cry for me, celebrate my life, and don't worry about the plans we made together, because we've both run out of time, this time.